yamde joyi wittere ke mintaji sappo e joyi studio kalangu kibaruji moɗe fulfilde ko min Omar Hamma janganto. E nder koye kibaruji meɗen ni mbi'en nokkure maɓɓitama batte tewtola dabareji e jonde jam nder leydi meɗen Niger. Fedde leydi duniyaru mawnde hakkilinde filla kalisi wurtini gollal mum hitande hikkande. Himɓe waɓɓe guyka nder tewtol bakkal nangama. Do yettere meɗen hande en kalan sukaɓe golloɓe golleji gatta wakkati potiri. Madala kori jamirtemo yerno kalanomi on jonda e nder ko e kibaruji maɗen. Mbiyen aljumare wittinde de woni ko suudu sariya mawdu ndu gallure nyamei taƴi sariya nimɓe tumaɓe gaɗi guykaji e tewtol bakka duuɓu jinaji ɗiɗi e sappo e jeegom. Hewɓe maɓɓe juuɗe mum tawama hen ɗum saabi ko ɓe nanga ɓe jomna. Caggal majjum ndu suudu sariya ndu wi'i ɓe joɓa ceede ɗe ɓe jamno ɗen watte e ndesa laamu. Syndicat janginoɓe e jangirɗe hakkundeji kolli weltare muɗum e laawal ngal. Saibu Dambaji, secrétaire général mo syndicat o, nani ko wi.
Wakkati fuu ko ɗum waɗi filla guyka gaɗaka nder tewtewru, to ɓe gala sembe ɓen ɓuri fiyede sauru guyka kan. Amma mawɓe ɓe juuɗe mumen tawa ɓenne, ɗume ɓe gaɗana? Gonga himɓe sappo e nayo kiite mumen waɗama, iɓe ton iɓe uddi. Amma de ɗum taykake ɗum daari, sey wi'e ko kiite gaɗama. Tawi du de ɗum yaari taykakin yeeso no tawoyta himɓe hewɓe e juuɗe mumen tawa nder. Min nanayi belɗum ko juuɗe bandiraɓe amin janginoɓe tawa nder, amma wala no min gaɗa, ngam kamɓe tefani ɗum ko'e maɓɓe. Woɗi du koɓe nanga, iɓe andi ko guyka haɗama. Hegaki du e janginoɓe juuɗe mumen no tawa nder guyka.
No wattira Suman Sina woni ko waddanimin yewtere nde. Hana ko darta jonde e lawol jonya nder leydi Niger ɗum waɗi ko hande sey jeewi fey partiji ɗi gala gaɗa laamu e gonɗi gaɗa laamu gala no mbiya hunde fuy. Ɗum hayɗinake ɓiɓɓe leydi sanne. Ɗum waɗi komin jewtidi ɗo enda e biteɗo Tayru Jimba, hooreje parti model biyeteɗo Maykata, nani ko wi.
Il est difficile d'évaluer la situation actuelle mais je pense
handen no sadi neddo wi an ni wadi nani woni wadaka du fiyaadu politique leydi meden wala fuu ko wonno sonya dangare nayde dowmu laamu leydi meden wonno deki fuu muuji sedda horani de e chama wala du mo andana dum amma tammude no wodi no wadan ninon de Allah jabi wonbe gada laamu ko em en kawre be gala gada maggudu gala no pota be gala na be to kam en du gala fuu sigilako denne hanoni be fuu be gala yonkino neddo kuno andi no cuɓaki leydi meɗen waɗira ɗum du woni inna e baaba ko wonno hi'e handen fuu nokku fuu potal wala hakkillo himɓe kuybitaki har nokkure warre.
Gallure Agadez andi le wakkati cakkitiɗo bononja ɗum woni do yohoɓe no yaa no warta ɗum woni no wadda mayde. Ɗum ko saabini fa heɓa ɗum hanta gouverneur mo région Zender Jidal naati caka makko e nder jeɗɗire nde ɗum woni e fedde golloɓe nder wuro ngon. Gaɗa majjum duni o ƴami ɗo enɗan Sarusi kawjiɗo do filla jahale eno warta o e policeji e gendarmerie nationale koƴa laabi fuu kanɗi hunde nde ngam batte hunde nde hanta. Nani Ali Keita ko wimi.
Sene en jeewi ko waɗi ñalaaɗo ñannde en ko barmin himɓe sanne kam woni himɓe taton maayi dow motere wotere motoodu wiyaka hoƴa himɓe taton himɓe ɗiɗo ni wiya hooƴa jooni ni enɗan assurance e hoore muɗum ho etat teddene majjum joyi en mo tawi ɓen jiɗ dogginol du sane ɓe kakkilta e laawol ngol ko wittute ko wittutaako ndene ɗum waddi min to gouverneur ngam batte min kaala dow majjum min kokkita laamu gollal muɗum hinno waɗa golle muɗum no haanori a yaha ƴoowi ladde a wari a soodi motere a wala talki a annda toye tokkete toye on tokkataa a himme ka dogino yaade annde a tafi baasi waɗa ndenne laawol laamu joƴƴinaango ɗiɗum duuɓi nanɗe sappo e nayi e ngollo e hoore maggol kanon jooni wona hono ko joomum nanguete wiya yonne keme jeetati ha ceeɗe ɓuri noon waɗa mba ujunaaji
hemre.
O woni biyeteeɗo Adam Haalidu, hoorejo ana Sarusi kawjiɗo do filla yohoɓe no warta mo Zender on nonni. anoni mbiya denda anakonata mbiya sawara mauto mofede duniaru haujinde fila kalisi wat inder jetirende. Ndeto ni wani haurinde jetatbere wande do ndarde beidari arzuku Lady Niger. Dumdo gam hoitande Lady Ngri. Dumdo na watam kwa watu milioji sapo e jeti miliar nonata indesa lamu Lady Niger. Nden fedde nden heba yewtino arzuku Lady Niger no yaroto. Usumana Amadu no dum wari e Habibu Garba.
Ba ko tawasa dor maji no kewi farande nagu e jippagol ciede kulle kebete der leydi din e faahan golleji goddi latidi galaano jaarno haaniri bange godde arzuku Lady Niger no dom beydo dum wonno ko FMI dum won fedde leydi dunia hawjire filako darto kalisiji haali FMI holli wiide ke ko dumnande sappo e jeegom beydaari wadi sanne ba ko yottaaki to muyete ton endan dum woni jaalagol talakkakum faahan FMI o endan weltaaki e downo kalisi golli tirtedo hitande fu woni no jogara e kasen dum ne cedde enan gonno itire no barire FMI holli du faware joni nim seni tawama no yida woda gomnanti hoji labi hoji du konnan labi kewdi lati du konnan mojjintingul do filo ko darto jawdi golli tirtedo hitande dum du konna ko dum nade sappo e jeegom non ni far joni tama sudu sawar député be kandu konna ye yardo ke do dido labi
Fahani kondarta fila arzuki ni nokure jande e golobe meri. Njangata beida andala hautade e fede Lady Niger ndarore jonde jam wat ibatu beidola andala yade e nangobe chede e windobe maube be meri. Gamheba jaudi meri reno dum sabi jande dem. Subako dum futa ander sudu sawara maundu o mo agadeza. Rabi ubandaga wa chikawjit o jandene nani kowi bandimi bieteta Musa Maman.
Le but c'est d'amener les receveurs.
Ko wonno tefe woni dum walla gollobe der mairie nangobe cede he windobe ko haani winde fu keba andal dum beedan andal mabbe du do golle de be boy wadude subaka fu gam no waawi cede hebe fa duuda amma de jogortaake no wudiri denne ko hida woni wallude be jogoro jawdi din no wudiri
a mieux gérer les ressources des collectivités territoriales.
Hande subaka oni wani ko nokure hakilinde fila jande fila ndenagu e jonde jam mabita tenda sudu sawara to pale de kongere do ko hala kan woni do fila alama gaddo do enda ande leddi meden Niger yerunino umudu Muhammadu mawdo on wiri sigila domol on holloitana do tirol holloitana do enda durwidol he biddan bonda ko wardira wadir hakilo fukingo dena deledi mede Niger. Sake tino donan.
Kenex o wadama gamwalu tude horebe nder gwale mate nafude himbe fu. Kominjidi wani mentewta andal tohani hebe fu lato to sogeji na lewana sogeji. Do lawol ndenagu gansuru de kero lady ni erenu de kadi kohani rene fu ngol lawol no wala ndenagu hisude aniyaji himbe bombe tobe iwe fu. Dungwani kenex o wali tito. Ayo wadu mentewta labi fu kohani tewte ko hadoto basi wada e der leydi enda
en cas de crise émergente ou potentielle
mbieni jangobe der leydi jadian koje kawtude cede gote gonde hirnange be joddini do enda fedde jidale witede do enda ano rimoa nani ko Arifa Hassan mo secrétaire général on fedde wi do enda bandimi biyetede Muktari Mahmadu.
Le réseau des étudiants de l'espace humain a été
fedde jangobe tawabe der lede umowa fedde non singade gam hoynudo yaha warta hakkune himbe tawabe der lede Allah helabi jande pirtadi der majje fedde den singama sappo enay e lewru février dubi ujunaji didi e sappo enay der wagadugo wakati fedde umowa den wadunno hawrine petrol ko e himbe der ko tayka darna der hawrine den no tawa sigilo hawrude der fedde worre jangobe tawabe der lede fedde umowa de heba ko wadawte fu jangobe bentinuto no kotira habaru do majjum ibe pertuno dira ko e ni wadi ko fedde jangobe tawane le ardangal am den singa handen dongal tawangal do dade amin woni durude ko watta jangobe lede imowa warbe to hawrino wadude wagadugude neddo mabbe fuuno wodi habaru bandu min kalani bandirabe amin tawabe der universite ji tawadi der redu leddi meden heba fedde den ande de wada sembedu
pour avoir plus de crédibilité et plus de représentation
Nani pide bal hantode mudu do fila ito nirole peche tida bere. Wadi ito endan kenga agadezu no wani due horemu. Hande subaka nimbie ano pele den de pian to endan a bal on. Dunko sabi hande subaka oni mbie ano pide arane nati chaka to endan bie Alkalia Nasara FC Mozender chakamuni edo endan antanta modoso. Toto endan antanti ye watoibe idoi to endan bie hepa iba gotele. Dundo ni wadi kumbie hande Lasara o Rasin FC Monyame kandokai pide nonato anchakamuni esportifo Ader Motawa. Saini ngarte to endan eyo utarame edo mpindilo fafotese. Dude nyeme ya darle.
Kila beri ya hadifa.
Ketine studio kalangu do radio mono.
Studio kalangu ya duledi Niger.
Nani yerno kalira mi onjonda hande yewtere meden pindino ni ndartane do enda mbi en wakati lekol ombi poutirinom. Jangobe e janginobe ndensukabe hewbe non jata goleji nafoje on. Fadde lekol maboide omtoide. Ndene nyame nden do enda nyame ko dudi e mabbe fu no keba nafa der golleji di sayni kettino don nanon biyetedo Yafisa Adamu Sirfo ko waddi do fila yewtande
nun don wala sukabe jangunobe kany e janginobe mun en tampunobe lebbi jenay yoga sukabe en tokkitita ko na fijirde Ismaila e yaya ka en kay hojeena lawol golla heba fadde jande fuddititde
mi wari wadde golla pitol moteje wakati potu fu mi do wara mi wada mi wawi mo inon moteje mi do yobbe nde goji gom mi do heba keme didi ma keme naj mi yarat e wuro sedi dudi mi sodirade kolte jaki lekol
wai travai da restaurant
mi golla tana le to nyamte gam mi den goni der wakati potiri nde mi wadi lebbi tati fu mi waylan golle no filade godde mi yobata kena ujinaje nayi der lewru nde hebi cedden fu mi yatana na wuro mi hokka de saro be am be nawtoro e cede dem no walla kam du e omtude l'école
la Samed a préparé la rentrée.
Ahmed Kandu kan jodi ni endan hadde baade mudun em. Saara be makko mballitimo o singi lumorgal makko.
Ay baba no tese tebru.
Baba wada ni kan tebru mido jodi domu. No buda ni kan dogga no filo. Mido sanna biski e bonbon e dandor e kite kosukabe. Nde mu ummake subaka faya jama mido wawi hebde keme joyi yade keme jegom. Nde mu kide baba le maje o soda nan kan kolte ontol e kol e konafata kango.
Gine yende kanga na fe kol gine yang.
Ono dido golleji no nafa suka fusuka no walla saaro mabbe du kondan har lawol ittugol ciede jande no buyta nabbe tampiriji kewdi ka janginobe hewbe jabay dow majjum e mila mabbe e dun hada suka be endan yar jande mudun en yeso
madala do yeter amen fulfulde tili do studio kalangu en jetta du bandirabe men wat dun woni firtam be an halaji di e fulfulde dun woni biyetedo Sumana Amado e Ali Abdullah Nyali do wonto biya mi on kirten to jamhirti Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi totawa under duniyar do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum